sound.
Chan que sa ploya, eh sa ploya, eh.
RPK, Apa, we see boy, you want Teddy.
Wala siragi mashemeji nilivokutana naye huyu dada alikuwa shemeji tukatambulishwa ndo tujuane zaidi ila ya mazoea sasa nayaona yamezidi yani
mara kanambia muone wangu anazingua eti ananitaka mimi ndo uamuzi alochukua mimi nikapata mshtuko shemeji alinishtua mwisho akauliza kusagamua si unajua Nasema nimemuomba Mungu anipe baby Amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu Saki vipi nikatae Nasema nimemuomba Mungu anipe baby Amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu Saki vipi nikatae
Harubu was popping Support and chimbe Chambes teka
Nasema mesikia kilio changu Ametibu maumivu yangu Amenipa saizi yangu Atulize umoyo wangu Hata mseme ana nini Hata mseme ni wanani Ila nachojua mimi Huyu ni wangu mimi Hata mseme ana nini Seme ni wanani, ila nacho juwa mimi Huyo ni wakungu mimi
Nasema nimemuomba Mungu anipe baby Amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu Saki vipi nikatae Nasema nimemuomba Mungu anipe baby Amenipa baby wako zawadi alonipa Mungu Saki vipi nikatae
Ye unambiwa mgambo hapa igwanda za komando hapo Fidomu music, Awis Papi Sajenti Meji Kilichi Mwali Po Watoto wazuna kunasema dola baita nisalime chondo malupo Summertime Shaxi Sela
Bigila She
Kibaiti We Chihuahua Skoteni Wapide Ukanda A Miss Tiger We Kijagi Nisalime Mwani Shiraze Baba Naisani Wapi Baba George Madengo Yeah
Chunky Supplier Supplier Chunky Supplier